Yeah, smashing it up is the ultimate number one party graduate, DJ Lams. Holler at him at 0718-410-562. LAMSZ. DJ Lams.
Yeah, man. What you know? I got my.
Bang, bang, bang.
Kuliko kujidai, kuliko kujirushu kajipata umezirai. Na akibolai, umetoka kidurai. Na unadinai, manzi wako na nidai. Boro uhai, narauka kunyo chai. Nadai kupiga wera na wasi wame dunga tai. Na nijipate klabu na wagala wamevai. Na zangu zikishika muni wache tukwandai. Boro uhai, na waga sijidai. Na waga nikorada kama nganya zarongai. Na waga nina dreams za kukupeleka Dubai. Na baby kini ita nita kamu sai sai.
Boro uhai, boro uhai, boro uhai, boro uhai. Demore, na mini ngore apa mtaani tumeleta ngore boma zetu zimeshika kikoro mababi na maodi wanatuforo bora uai na zimenasa kwa zigi zimeshika niko na kijaba ikikosekana ninapika Ethiopia maisha yangu siku hizi nani bamba bora uai bora uai bora uai bora uai bora uai.
Kuliko goodbye, kuliko kuku text na bado uja reply. Kuliko kini chocho kini teki eye to eye. Kuliko ni kucheki ukiseti tumangwa.
Bora uhai, nasieti mujidai. Madem unidai, jumi ukua fly. Bora uhai, na nyole ni medai. Toa form tukonyeshe vile kuna die. Bora uhai, bora uhai, bora uhai, bora uhai, bora uhai, bora uhai.
Kuliko kujidai, kuliko kujirushu kajibato mazirai. Na akibolai, umetoka kiturai. Na unadinai, mazi wako na nidai.
Turn it up, turn it up. Lights off, speakers on. Turn this motherfucker up.
Sleep on a bleach on the beer cost doesn't like them. The same lie never seems so deep.
Mashetani sinivamie, chuki wivu tunakutesana. linda kwako siwasikie. Kwa nini hatuwezi sote kupendana? Woi, wacha niwaambie, labda si wote wenda zimu, labda lana yetu pesa. Kesho kipoteza kila kitu, dunia mzima itakucheka. Wanaomba tibi weche yangu sumu, wabaki wao ndo kusema. Kesho wampigie demu wangu simu, asahau walivyonipenda. Onayo ayayayayaya, oh haya wanawasi watu hawa. Ayayayayaya, na binadamu kageuka mnyama. Hayawani, 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 hayawani. Tunaongezea nini bidii? Na roho ya mwanadamu haitosheki. I'm sorry if I never made you happy. I can't be there for everybody. It's easy to see. Wengi wishi tukutafuta kasoro kwako. Why man so money minded? You wanna take from everyone. Man need man society. Uoni haya kuivunja familia. Hamna utu ni kujipigilia. Uhoi binadamu wote mmegeuka hayawan. Ayayayayaya, oh hayawana wasi watu hawa. Ayayayayaya, na binadamu kageuka mnyama. Hayawan, 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 hayawan.
But she migrated to New York. I was just 13.
DJ Lambs.
I was in love, so I kept in touch till I was about 16. Now 10 years, 6 months, 30 days. She said, wow, you've been counting. I said, baby, a la 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 long time. I've been waiting on you, darling. And I'm still away, still away, still away from the loving. I said, I'm still away, still away, still away from the darling. I said, I'm still away. Much pain, I'm missing you completely, hurting deeply. I tell your love never felt the same from that day on. The same sad song playing over and over again, and them always a trouble me when we go country. I call up your name, but girl, I still await, I still await, I still await when you're dying. I said I still await, I still await, I still await when you're loving. I said I still await.
He is the ultimate number one party graduate, DJ Lambs. Holler at him at 0718-410-562.
Let me make you come again.
DJ Lambs.
Shush, shush, don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough, enough, enough to turn you on.
Baby, just keep it a little secret. Like they don't know, do it, do it, do it.
Saldito.
Willy, Willy, Willy. Willy, buzz ahead.
DJ Lambs. DJ Lambs.
Kwenye bati ya bustani ya maua, mwambie nampenda, ananisumbua. Mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota, nyota mwezi, kizungu zungu. Hali so shwari, aki ya Mungu. Nimesha zama kwenye bezi, waeza sema nimepangawa. Wapia sinyewezi.
DJ Lens.
Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, mina badili mienendo yangu baba.
Baby for you, mina ukimia ujana mama.
Ngenge mama nawe,
nawe,
zayo watoto
nawe, nawe,
wale pamoja nawe,
nawe,
zereke pamoja nawe.
Nataka njenge boma nawe,
nawe,
zayo watoto nawe,
nawe,
wale pamoja nawe,
nawe,
zereke pamoja.
The ultimate number one party graduate, DJ Lens. Caller at 0718-410-562. LAMSC.
I can tell the way you smile, the way you laugh, the way you talk, the way you walk. Baby, you're the one for me.
Nataka nijenge boma.
ultimate number one party graduate, DJ Lens. Holler at him at 0718-410-562. Yeah, smashing it up is the ultimate number one party graduate, DJ Lens. Holler at him at 0718-410-562. L-A-M-S.